Nkwa asɛm brɛ ne onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm. Ɔmɛdia sɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo no, wasɛ wɔ sɛ nkwa asɛm ebrɛ du. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna ɛne mo bɛkyɛ asɛm yi. Onua a wotie me, mɛsrɛ sɛ ka kyerɛ wo nua na wo nua so nka nkyerɛ ɔfoforɔ na ɛnyɛ krado ntie nkwa asɛm. Ɛbɛbɔ mpae. Adomfoɔ no mabɛhufoɔ wo mmada wase Bible TV gya wo nkyɛn na akra nyinaa ba. Yɛda wase sɛ wɔma yɛhu no nnɛ, yɛbɛsɛ sɛ bɛhu da foforɔ ɛti se yɛsɛn hu nawotwe foforɔ, bosom foforɔ ne afe ne mfe bebree foforɔ. Bi yɛ adwene ne yɛnte aseɛ ni, afade na yɛhunu w'asɛm. Ɛda wase Awurade Yesu Kristo din mu ɛna bɛbɔ mpae. Amen. Ebi yɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm. Ɛndɛ asɛm ɛfiri Life Word Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛ wo. Na asɛm a me ne wo bɛkyɛ no, mato ne din sɛ 7 Last Statement of Jesus on the Cross. Nsɛm nson a Yesu Kristo ɛkaeɛ ɛbrɛ a na ɔwɔ asɛnnua no so no. Ɛnti yɛkrado na tie Onyankopɔn asɛm. Awurade Yesu Kristo ahu amanneɛ bebree, atetie ne ɔhaw ne amanneɛ a ɔfaa mu. Na nnipa yɛ no ɛkayɛka deɛ paa. Yesu Kristo baeɛ no, ɔbaa sɛ ɔba abɛgye nnipa nkwa. Nanso nnipa angye no andi. Ɛma asɛnnua ne so no, nnipa bebree ka nsɛm a yɛfrɛ no sɛ ɛne sɛ yɛka kyerɛ obiara. Duru baabi no, nnipa ka sɛ woyɛ Onyankopɔn a ɛba mpa a gye yɛn nanso gye wo ho. Bapapa wei nyinaa wei mu wa na ɛsiane sɛ botaeɛ a na ɛsi n'ani so ɛne nti ɛma ɔde kɔɔ asɛnnua no so ɛna na yɛfrɛ no sɛ ɛwɔ n'ani soɔ. Yɛfa no sɛ yɛmene wo mmienu ɛna amanfoɔ ɛdi ani saa ɛwɔ saa tibea a yɛkɔɔ mu no a menyɛ hyɛɔ sɛ me ne wo mmienu nka yɛde saafoɔ no ho bɛkyɛ wɔ mu. Nanso Awurade Yesu Kristo a ɔbɔ nkwa na ɔbɔ adeɛ nyinaa no, ɔyɛ n'adwene sɛ ɔnka hwee ne mmom no berɛ a ɔsɛn asɛnnua no so mpo no, ɔho adasamma sɛ ɔyɛ mmɔbɔ. Nnipa ni agye na deɛ ha me wɔ saa asɛnnua no so na ɔkɔɔ soɔ no, ɔmo sɛ yɛde wiase amanneɛ nyinaa bɛto no so. Sɛ mogye hwie gu ani hɔ a nkwagyeɛ so ɛso bɔne fafiri ni hɔ na nkwagyeɛ aba. But na nnipa no ani agye ne yɛbɔ se. Mede bia na mekam asɛm sɛ ɔmo sɛ obibini bi ani agye a nipa tuntum ani agye deɛ na yɛ sɛ onua ho akyere no. Ɛnti ama Yesu ka sɛ monsu mo ho ne mo mma na mombɛsome. Na aduamono mpo na moyɛ ne sei na aduawuyɛ wode ɛbɛhyew koraa. Ba ne nyina akyi ne yɛnte asɛm a Awurade Yesu Kristo ɛkae. Asɛm a ɔkae ne sɛ wotɔ kasa mu ɛwɔ Luke chapter 23 verse 34. Ɔse, Father, forgive them, For they do not know what they are doing. Ah. Obi a do kwati timu e ti se. Naka o tu mi se. Uma uja free suru na bashi safo no na free ascend you anso no. Papa yi e ka se ja. Fa che won. Na wonim dia wore ye. Anokre. Sada sanim dia ye ya. Nka ya nye. Na etwa se okwa se nwa no so. Eni nti no. Omwana no wanka hwe omwana no wanka hwe. So nim se nkwa gye dwuma no. Se so wie. Nti Yesu aba bewu ama ye. Me omanfreni a na me ni chafa. Ewo nkwa gye mu. Tu wie dwuma no. Edwuma na wie no won kan kye onyankuru pon se. Ani ne gya se fatua waka wo. But as some of kind se. Eja. Fache wom. Ewo nim dia wore ye. Adenta. Wa wo bona se ndu mu no. Wa wo din dadwa. Na nea mehwe ebra papa sense ndu anso na ye bono. Ye ye di ye friend se. Ede nadwa twinesi wona de nadwa bo bonisem benkum ni nifa nanka nan no e kombo ba ku ponja ba ku na okan mienu nyina atoso odi dadwa a masa yura o yawo ben pa netisa enso ni na echi no woma no woku no opompa e mawo enti adade ni yesua ewa ha yanso jese yesua se oya ubia ye de asenya no yesu kristo abewu ama dada nti ye ni asenya so bia ko sase ye gini difference kristo wo kra agye nkwa muni asenya no so ko but wo dwuma bi edi dwuma se wudi ne se se wuni ebi di oha wuni atitie ni amane e de hawa dwia bompa ye ma no se onim dia oyanka onye ebia me kama asem se enipa nti ene nipa wo ho se usware anapa dako na bepi na wonko ana wonana mabonti hunu bia masa obesuru hu beto osu da obanna nti ananti ana chiro kope nipa pese ohunu penim na denti na ye tie ho papa ye otu mobubafo sorry na dia na ni fro hu na de Bartimeus Timios baba Timios ne nkwara brem na ye wuna nfra but o ti Yesu Kristo ni no o ti mka se David ba hu mi mobo na Yesu ehu ni mobo adini se wunu ya hawa na wunu ya du kwa titi mi ma hu ni mobo yenso mercy and justice. If we be able to knock him pepper, Sanse, Rano, it didn't cabby ye be a man. Nay, you couldn't pun, no, or sre, but do say, and I want her wife me out, was a mom. Oh, be sure, me mumpire mammy time for that. Oh, bumpire, I saw bomb out of a rajin sacra nagging. Onse san free ni boni hon. Enshi an hradi Yesu Kristo. Ebro san asen yane son. Asman o kan yina anse. Father forgive them. For they do not know what they are doing. We nim dia wari ye. Fa chowom ni we nim dia wari ye. Sa zon amisre. Ase sa nan opeyi. Uni bi afumu. Na twetwe mu bosumi etwem afie twem obi afom wa ene mesrese bra na de skusu kwa sendia no so no osema ofufra wonso fache unua ɛno na wobɛtumi de adi mmara no nyinaa soɔ. Yɛmehyira wo sɛ wotie nkwasɛm. Ɛyɛ mo somfo Akwa Ifod, ɛnam Lifeword Media Ministry so na ɛde saa asɛm yi abrɛ wo. Bɔmmɔden ara sɛ womfa Kristo sɛ wo kra agye nkwa a ɛberɛ ni nkwagye wura no ɔsrɛ ma yɛ po ɛberɛ a wɔasɛ nnua no so no nti wobɛka sɛ Awurade famfo nso ɔkyɛ me sasɛ twerɛ sɛm sɛ yɛn nyinaa yɛ bɔno Nyankopɔn anim nyam abɔ yɛn na bɔne akɔtua ne owuo Nyankopɔn adomakyɛ ne da nkwa wo werɛade Yesu Kristo mu ɔdi ma wo ɛsrɛ sɛ ɛnim deɛ yɛyɛ anka bɔne yɛnyɛ nti wode sa to bɔ sɛ Awurade mefa sɛ me koraa ɛne bakye nkwa sɛ wobɔ saa mpae wei a sɛ Kristo mfa sɛ me kra gye nkwa na fa mfo nsuo bi akyɛ me ɔgye mfo nsuo tom na wobɛwu ama me wowie nkwagye adwuma no ama me sɛ wobɔ mpae na woka no akoma mu a ɛnɛ ɔsoro ani agye sɛ Kristo bɛn da a ɔrenyɛ ɔyinaba bɛhyɛ sɛ wobɛtu anama wo apɛ asɔre a ɔkyerɛkyerɛ twerɛsɛm nokware mu na tu ɛne wɔntu anama wo na me sɛ woyɛ saa onyame bɛhyira wo nyamehyira wo sɛ wotie nkwasɛm me telefone nɔma yɛ 0244869499 0244869499 ɛyɛ mosomfo Akwa Ifod ɛna me ne mokya asɛm yi mekasa firi Lifeword Media Ministry a nkorabataa baako ɛwɔ Ghana nyamehyira wo bye bye.